muddooyinkii ka dambeeyay waliba magaalada Baydhabo ka badada hayaa iska dhiyowka shilalka baawarta noocyadii shil duwan oo inta badan isticmaalayaan wadooyinka magaalada Baydhabo iyo naxaan ku mid ah baawreyda aan haysana muraayada haadka ama biyoon isticmaalana way bana arintaasi inta badan ay sababtay dhibaatooyin nafyo maale si arintaasi tilan yaray waliba warbaahinta la hadalay taliya taraafikada degmada Baydhabo Aadan Maxamed Axmed oo soo nadiigneen diray baawreyda isticmaalaysa wadooyinka magaalada Baydhabo
way jirtay aniin bajaadadi muraayhaad aan lahayn walada dhabahay bajaadadu muraayhaad ma leh lamaada dhanil la roohay wal mamnuu amarki magaadadaayan way fadaane digniin uni an diimna baaburku un ka aragna muraaya haad an lahayn bajaade baabur kale dhe muraay haad an lahayn uni un qobadaan may fadaane anini li shaqeeyan si sharaf anini li shaqeeyan ya fado hayn may fado hayn anif bar taariq deeta 29 ka baree ku hoolgalna digniinu ma hadda kiinka wariyaha atkiinka weedhinay ani waa agliin la soo bi liin sheega ee raadiyaha la ku sheega ee la hadhka ee may fado hayne ani shaqadaas ku hoolgalna muraayhaad ma leh baaburta barshinaal ma leh barsho muraaya ma leh way fado hayna baaburta tuulooyinka ku kooyo hamiin dheel madaw baabur ma argaasnaal an la hayna argaas way fado hayne uu ku hoolgalna aan dadweynaha ma in ku digaane hadii baaburtaas aan digni la goobada ani la han ku daba galaan walaagi yog la kasuubi taraafaka kasuubsata ani yoo la isticmaalayaan la hadhiyo sharaga la waafajiyo yaan sheegan way kale jirta ani baabur weynta aan hamuulinta jidki hiraayan maalanti suuqi hiraayan meel mara un lahayn way fado hayne inuu hool galna hoolas dadweynahan wal niil qobada dadka baabureeyta way ku qodsadaane aniga wala un erni weela.